musicblog.co.
The highly favored son is not the area.
Hallelujah.
Yo, Francis Kadonke.
Hey, yeah.
Bafunse
kwati sungani na
Yes.
Upelani na
Yes.
Tatualu alo tupozani na
Yes.
Oh, oh, oh.
Oh, yes.
Akaposha ni nani
Yes.
Mwine wanshikupe
Yes.
Katandala pamavi
Yes.
Yes, we.
Yes.
Sinani utufanga tualila
Yes.
Eh, utufugati laliomse
Yes.
Nani watu isi wapino
Yes.
Ah, niwe Chamani
we
Ah,
Job success a panda players.
Imwine ninaona.
Ninaona kuosa punzira ngala boss panjito. Kuwa madigiri angala dis panjito. Queen wa madizi mwana angala pastor. Hule mujajes ndiye inabala jefta. Business ya malasha mwatoka teacher. Vagurisa tomato mwana angala doctor. Jeremiah 2:9 verenga 11. For I know the plans I have for you to give future. Hope and prosper you. Alemi abalanda no babika pachamba so atusambika lelo twamoneka so uyu
Yes.
Yes.
Sungani nani upelani nani
Yes.
Tatualu alo tupozani nani
Yes.
Oh, oh, oh,
oh, oh. Yes.
Akaposha ni nani
Yes.
Mwine wanshikupe
Yes.
Katandala pamavi
Yes.
Yes, we.
Yes.
Sinani utufanga tualila
Yes.
Eh, hey, utufugati laliomse
Yes.
Nani watu sibakino
Yes.
Ah, ni wewe Ah, chamani wewe Ah, Wewa isi vesi nani andibu ino ni Yesu We usha kwataka patula Yonse ne mongana Kweveli asimpita moda wangu atomlomo hawe We ntalanchi ya milaloka bengele safi ya maniga Amalumbu yuve molulumbi na lwe na lube We mwine mulumbu wa Yesu aniwebo Andale Mbanye, we mwine miulu neso Andale kusisi mune We mwine malumbo Utusunga ni nani
Yes
Utupela ni nani
Yes
Alula ni nani
Yes
Oh, 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 awe
Ni Yesu anafaino sepa life yanga Oroma negatives ya chokera kubanzanga Family na baneba wafuna ni sauke Ni katwala pa bed ba wishinga ni sauke Cake soldiers 14 ya ni menyera ngondo I trust in the father together with the son Kozi veni na pita mosininga pite mofuti Ani doba no nisuka lero nilimu sutra The highly favored son is in the area Francis They are trying to stop me But they cannot stop what is in me.
Zanmusicblog.co.
They are trying to kill my flesh. But they cannot kill what drives my flesh. They are the favorite son. Utore mwamano.